Isithombe seshumi nesithupha. UDavide ucabangela impilo kaSawulu. USawulu wahamba wayohlasela uDavide ehlane. Ngobunye ubusuku sawulelele, uDavide nabangani bakhe bamashayi bafika lapho uSawulu wayehlala khona. Abashayi bafuna ukumbulala. Kepha uDavide wanqaba. UDavide waya ngasekhaya likaSawulu, wathatha umkhonto wakhe nesigubhu samanzi. Wahamba nako. Kwathi sephumulile ehlane, wamemeza uSawulu efuna ukubavusa. Walizwa uSawulu izwi likaDavide, wavuka. Wabuza umkhonto wakhe nesigubhu samanzi ku-Abhinari. Kepha naye wayelele, engayigadile inkosi. Emva kwalokhu wathi uDavide kuSawulu, njengoba ungazanga lutho empini, kepha uJehova uzuzile umphefumulo wakho. UDavide waqhubeka nendlela ngokunjalo noSawuli waphindela emuva. Zihlobo, ningaphindiseli okubi ngokubi. UNkulunkulu uyakubajezisa abangawuthobeli umthetho wakhe.